There you are, having a great time with friends, grilling meat. You are the life of the party, and everybody's in stitches. Including a friend who doesn't like hot food. He is so into it, he doesn't even see that he's put a whole chili pepper in his mouth. Uh-oh, he starts overheating, and everybody stops laughing. Don't panic, just pass him a Coke, and let the good times roll. Because a weekend chill out with the crew, grilled meat, and an ice-cold Coke is a recipe for magic. Coca-Cola, real magic.
Conmigo! Genie X66.
Una puita, alafu tika, la isla bonita, y bonita. I feel like it, tupo kwetu, tumeumana, na niko peko, sili wichi chote, niko fietu, yani ni fietu. Ningekuwa duli, ningeimba Julieta, angekuwa bombe, ningepiga tarumbeta, kwa jinsi nampenda, mimi kwake najeka, najeka, mimi najeka. Ningekuwa duli, ningeimba Julieta, angekuwa bombe, ningepiga tarumbeta, kwa jinsi nampenda, mimi kwake najeka, najeka, mimi najeka.
This girl's on fire.
Toto, niko radhi ni mkate bima. Ana vitu vyake moto moto, anafute kisa mzizima. Jema shere, unapele anavuchambuka chambuka we kama mchele. Ningekuwa duli, ningeimba Julieta, angekuwa bombe, ningepiga tarumbeta, kwa jinsi nampenda, mimi kwake najieka, najieka, mimi najieka. Ningekuwa duli, ningeimba Julieta, angekuwa pumbe, ningepiga tarumbeta, kwa jinsi nampenda, mimi kwake najieka, najieka, mimi najieka. Niko pale kata na nitaka ntubu, alafu kubwa zima na ogopa mdudu. Asa mambo gani mbona muzie mzungu? Pana mii napata ushuku. Niko pale kata na nitaka ntubu, alafu kubwa zima na ogopa mdudu. Asa mambo gani mbona muzie mzungu?
Mix.